baby gutu se kun kwa samunjushi uno mukwano go hani gutu se kun ninyi sasozi ujana kun kubi nkuba ntule mukubu ulira njagala nzire mere nsite bige oba wali yangu kusomesa chintu chakola chitegera ngala nkutwale ke kasana totere ya kasana ngala nkuise ko mulwera atwereke ndaku tuzimbe kawembe kurukenge chiwembe tulimire wobulezi olo tuzala kana kalenzi fuse mukwano gwange atali anyoroza byaba byange owe chama chango ndipisuolinga musai gwange wechikwano changi echinali anyoroza byaba byange fuse mukwano gwange atali anyoroza byaba byange owe chama chango ndipisuolinga musai gwange wechikwano changi echinali anyoroza byaba byange. Abana baliko ulira muziki oguliko njagala osule mu fesi ng'ennyindo osiibe ku mukono nga sawa njagala onyweze ekiwato nga belt onkadire mu ngalo ng'obwala ombere kumpi ku mutwe ng'envi osule mukamwanga amanyo onezingirire mubulago nga bisera tubenga papa bwatava Roma twagalanenga masanda na feneno lafu tugisibye binsambo tumale tugende rukomera gukomererera mukyana gwe abalalangya bayitangako ng'enviiri we ziyita ku bukowekowe ezirumba ebireva abaganga n'abaganga bagalana fuse mukwano gwange atali anyoroza byaba byange owe chama chango ndipisuolinga musai gwange wechikwano changi ekitali anyoroza byaba byange fuse mukwano gwange atali anyoroza byaba byange owe chama chango ndipisuolinga musai gwange wechikwano changi ekitali anyoroza byaba byange yagala nkwambalenga fitting y'obugoye obuliko obeere bize nga WhatsApp mu Katonda mu ggulu bene bali kunsalako ku data ne bakusaako omusolo ogwo ndiguwaninesa niteekwa kutembeta ne bwe ndisulwa mu ttanuulu njatule nti sikwagala ne bwe ndisungwa mu bbaasi tola era ndigamba nkwagala bwe balinjekyomunyango bakamiwi bagamba nkwagala bwe balinsonseko omunyala embigere be balingi wa piripiri mumunye nga Yesu bwe yali ku musalaba tegana ku kitaawe mbulumi nange siri kwabulira fuse mukwano gwange mukwano gwange atali anyoroza byaba byange owe ebyama byange wendikwasanga ebyama byange wekikwano kyange atali anyoroza byaba byange fuse mukwano gwange cool.